waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
cilmi baaris cusub ayaa muujinaysa inay dadka reer Australia qabaan kalsooni ka badbaadin ah oon xaqiiqo ku salaysnayn marka ay timaado inay iska gartaan dhagaraha deep fake ee AI. Deep fake waa magac loo bixiyey muuqaal ama cod loo ekeysiyey kuwo qof kale. Waxaa AI lagu macmali karaa muuqaalka ama codka qof aad garanayso si lagugu khiyaameeyo. Khubaradu waxay ka digayaan in burcadda casriga ahi bani'aadamka ay ka aradin karaan kalsoonida iyo dareenka, waxayna ugu baaqayaan dadka inaanay ku degdegin oo ay ka fiirsadaan isla markaana hubiyaan fariimaha muuqaalada iyo codadka shakiga leh. Warbixintan ayaannu ku faahfaahinaynaa. Haddii aad u malaynayso inaad isla markiiba garan karto khiyaamada AI deep fake, keliga ma tihido ogow. Cilmi baaris cusub oo uu bangiga Commonwealth hadda dabka ka soo qaaday ayaa muujinaysa inay dadka reer Australia kalsooni qalfoof ah ku qabaan inay xariif ku yihiin dhagarta AI deep fake, taasoo bay yidhaahdeen fursad weyn u abuurtay budhcadda internetka. Haa, teknolojiga ayaa sahla AI deep fake, laakiin taasi ma aha dhibkeeda keliya. Waxa ay burburisaa aaminaadda iyo kalsoonida. Maareeyaha guud ee adeegyada maaraynta khiyaama kooxeedka ee Commonwealth Bank, James Roberts, ayaa sheegay in deep fake-yada loo adeegsado iska dhigidda ama isu ekeysiinta dadka aynu markiiba rumaysanno ama aamino sida qof aan ah ama aad taqaano ama qoyskaagaba ka mid ah.
So what we've been talking about in the study is deep fakes. So like you said, either video deep fakes or audio deep fakes. So
waxay cilmi baaristu eegtay waa deep fake ha ahaada muuqaal sida fideo ama codbee, badanaaba waa isu ekeysiin oo qof aad aaminsan tahay sida qof aan ah iyo xataa qof qoyskaaga ah. Muuqaalada ama codadka isu ekeysiinta ahna waxaa inta badan la dhigaa baraha bulshada, websaadyada shukaansiga iyo kuwa kale ee fariimaha laysugu diraayuu yidhi. Mr Roberts waxa uu leeyahay khiyaamooyinka casriga ah waxay kuwii hore kaga duwan yihiin baaxaddooda iyo xawaaraha ay ku horumarayaan kuna sii kordhayaan. Ma aha buu yidhi khiyaamooyin iska kaca kuf ah oo laga maadsado waa kuwo loo hindisay oo loo muunadeeyey inay u muuqdaan wax qofka khuseeya oo uu yaqaano runna ula eg. Waxa uu intaa ku daray in saamaynta deep fake ay aad uga badan tahay inta ay dadka Australiaanku moodayaan.
At the minute, according to the study, we're seeing over 1 in 4 Aussies having seen a deep fake, and that could have been a video deep fake or an audio deep fake.
Xilligana sida ay daraasadu muujinayso in ka badan 40 qofba midkood Australian ah ayaa horay u arkay deep fake, ha noqoto muuqaal ama codbe. Marka waa arrin aad u baahsan, waxaana filayaa inay sii kordhayso maadaama ay tooga badan isticmaalayaan teknolojiyadan, ayuu yiri. Mid ka mid a waxyaabaha ugu argagaxa badan haddaba ayaa ah in aanay burcadda internetku xog iyo aqoonsidaa u sii ridanba u baahnayn si ay u sameeyaan deep fake cod ah, gaar ahaan ay uga sameeyaan dadka horey codkooda u geliyay internetka.
One of the things that is a challenge for all of us out there is that a lot of us are on social media, maybe we're in the public light or public view, or we've posted online.
Mid ka mid a caqabadahayna wada haystaa waa in dad badan ay ku jiraan baraha bulshada, laga yaabay inaynu si kale uga soo muuqanay internetka ama aynu inagu iskeen u gelinay internetka muuqaalkeenna iyo codkeenna. Sidaasaana codkeenna iyo muuqaalkeennaba halkaa looga heli karaa mararka qaar wax ka yar 10 ilbiriqsi oo keliya oo codkaaga ah ayaa ku filan in codkaaga lama taanaysto, ayuu yiri. Mr Roberts waxa uu leeyahay dabinka aad ku dhici kartaa waxa weeye inaad istiraahdo anigu teknolojiyadan aad u aqaanayo markiiba waan garan karaa khiyaamada, taasina waa kalsooni qalfoof ah oo naaga badan ku taagnayn, ayuu leeyahay.
One of the things that's worrying from the study is that 89% of the respondents said that they could accurately spot a deep fake.
Waxyaabaha daraasadda ka soo baxay ee aadka walaaca u leh waxaa ka mid ah in 89% dadka la wareystay ay sheegeen inay si sax ah u garan karaan deep fake, laakiin markii aanu tijaabinay waxa si sax ah ku gartay oo kaliya 142 darajadaasina waxay ka sii liidataa tii ay heli lahaayeen xataa hadday iska qiyaasi lahaayeen, ayuu yiri. Haddaba haddii aanay badankeenna si hubaal ah u garan karin deep fake, maxaa xal ah? Sideese laysu difaaci karaa? Mr. Robert wuxuu uu leeyahay, dabcan maaha inaynu ku noolaano cabsi, cakiskeedana uma baahnin inaynu noqono khubaro ku takhasustay garashada codadka la macmalay ama muuqaalada been abuurka ah. Waxaanu isu difaaci karnaa, buu yiri, kow, inaynu ilaalino habdhaqankeenna internetka, labo, in aynan ku degdegin go'aan haddii aynu la kulanno dhagar, saddex, in aynu waxhubsanno, iyo afar, in aynan ogolaanin in tuugadu ina kidkiddo.
We don't need to be afraid. We actually don't need to be able to detect that it's a deep fake as long as any time we do
maaha inaynu cabsanno iyo inaynu garanno deep fake midna inta aynu ku soo jeedno in haddii ay arrintaasi ku saabsan tahay maalgashi ama shukaansi aynu qaadanno saddex tallaabo oo isku xigxiga oo kala ah degdegin, iska hubi iyo iska diid. Burcadda internetka badankoodu way ku kidkidaan oo kugu cadaadiyaan in aad tallaabo khaldan qaado adiga oo aan miisaamin. Waa inaad ka feejignaato, la tasho saaxiibadaada iyo qoyskaaga inta aadan qaadanin go'aan maalgashi. Internetka ka baad balen wuxuu khiyaamo yahay. Ku dami telefoonka ama khadka internetka si dhaqsa ugu, kadibna saar blok, ayuu yiri. Taladaasi waa mid muhiim ah sababtoo ah khatartu ma aha oo keliya dhaqaale, balse sidoo kale waa khatar niyadeed iyo nafsiyadeed. Mr. Roberts waxa uu sheegayaa in qiyaamooyinka internetku ay kaa burburin karaan xiriirka aad la leedahay dadka iyo bulshada, kaa kala tuuri karaan qoyskaaga, dadka qaarkoodna kuba riixi karaan isdhaawicid ama isdilid.
Yeah, the consequences are horrific and it's completely unconscionable that the syndicates would cause this amount of emotional harm. So obviously there's the
awaqibta deep fake waa kuwa aad u xun, waana wax gabi ahaanba aan la aqbali karin in shabakadaha dembiyadu ay sababeen heerkan dhaawaca shucuureed ah. Dabcan waxaa jira khasaare dhaqaale oo weyn, laakiin khasaaraha aan inta badan laga hadlini waa kan niyadda gaara. Furitaan baa dhaca, qoysas baa kale irdhooba, ganacsiyaa kaca, weliba haba yaraatee ee dadka qaar baa isdhaawaca ama isdilah marka ay xal kale waayaan, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in sababaha daraaddood ay muhiim tahay in khiyaamooyinkaasi daahfuran looga hadlo, waayo aamusnaanta iyo ceebka cabsigu way sii xumeeyeen xaaladda, ayuu leeyahay.
One of the best ways is to talk, whether you've been scammed or you're just wanting to keep your family safe, is to talk about it. We need to destigmatize scams so that people
mid ka mid ah xalalka ugu fiican waa wada hadal. Haddii lagu khiyaameeyey ama aad rabto inaad qoyskaaga badbaadiso, ka hadal. Waa inaynu ku xorowno dareemada ceeboga ku xeeran khiyaamooyinka si dadku u yeeshaan wada hadalla furan oo ka caawiya inay ka fogaadaan khiyaamada ama haddii ay durba ku dhaceen looga daryeelo si dhab ah, ayuu yiri. Qoysaska ka walwalsan khiyaamooyinka ku saabsan macaamilada codka, sida qof iska dhigaya ilmahaaga ama qof kale oo qoyskaaga ka mid a lacag deg deg ahna ku weydiisanaya, Mr. Robert wuxuu kula talinayaa tallaabo sahlan oo ay ku badbaadi karaan waa inay samaystaan, buu yidhi, is-afgarasho ama password ay qoyska oo keliyihiis la og yihiin.
So in fact the study showed that 74% of Aussies felt that they should have a family safe word, but unfortunately only 20% of them had actually taken the step to do that, in such an easy step. So
daraasaduhu waxay muujiyeen in 74% dadka Australia ay garowsadeen inay u baahan yihiin eray is-afgarasho ah, laakiin nasiib darro keliya 20% ayaa kaga dhabeeyey. Haddaba nuxurka dahabiga ah ee ay tahay, buu yidhi, in dhegaystayaasha idaacaddani ka qaataan taladan waa in ay samaystaan eray ama weed is-afgarasho ah oo ay si qarsoodi ula wadaagaan qoyska si ay uga gaashaantaan tuugo codkooda soo macmashay, ayuu yidhi. Waxyaalaha maalinlaha ah ee dhaca, buu ku sii daray Mr. Robert, waxaa ka mid ah inuu ku soo dhaco telefoon aanu nambarkiisu muuqanin. Ma qabataa mise waa iska daysaa? Buu u badan yahay dareenka hore. Talada wacanise waa ha ka jawaabin. Haddiiba aad qabato oo aad dareento inuu tuug yahayna, ha la hadlin, ha la sii wadin, ha aayin, ku dami telefoonka.
So while it probably is satisfying to cuss them out and have that engagement, it's often best not.
In kasta oo mararka qaar ku farxad gelin karto inaad furka ku toorto, haddana inta badan waxa fiican inaadan ba ka jawaabin wicitaanka khiyaamada ah. Markii aad ka jawaabtana, waxay dareemayaan inay haystaan fursad ay kugu khiyaameeyaan. Haddii aadan marnaba u jawaabin, aakhiritaanka liiskooda waad ka dhacaysaa, kumana soo wacayaan mar dambe, ayuu yidhi. Haddaba cidda ku dagaalanta tiknoolojiyadu tuugta oo keliya maaha, Commonwealth Bank ba isaguna ku dagaalama. Mr. Roberts waxa uu leeyahay nooca AI-da ee macmalka loo isticmaalo waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in tuugada internetka lagu ogaado khiyaamooyinkooda iyo in lagu carqaladeeyo dhagartooda. Waxa uu leeyahay waxa aanu la shuraakownay waa Commonwealth Bank ee kooxa khubara ku ah howlaha oo sameeyey noocyo AI ah oo la yiraahdo bots, kuwaas oo toos ula macaamila burcadda internetka. Waxay bots ku fahmaan oo sheegaan maleegidda dhagarta, isla markaana ay faragelin ku sameeyaan.
One of the more exciting things is that obviously I've talked a little bit about the bad things that generative AI can be used for.
Mid ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh waa in inkastoo aanu ka hadalay dhinaca xun ee AI-da, haddana comeback ahaan waxaanu AI-da u isticmaalaa si naafi leh si aanu ula dagaalanno khiyaamada. Waxaanu iska kaashannay shirkad la yiraahdo Apate AI, waxaanuna samaysanay ciidan bots ah oo isugu jira kuwa hadla iyo kuwa fariimo diraba, kuwaas oo si toos ah ula macaamila tuugada internetka, waqtigoodana qasaaraya. Daqiiqad kasta oo ay tuugadu la hadlayaan pot waa daqiiqad uu qof Australian ahi ka badbaaday, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in marka ciidanka macmalka ah ee pots ku la hadlayaan tuugada ay ka soo dhirindhirin karaan macluumaad muhiim ah sida xisaabaad bangi oo ah kuwa ay wax ku hadaan oo dabadeed laga xidho.
And we also use it just like you were saying now, we scrape intelligence too. So, you know, if the bots told a bad
sidoo kale waxaanu ka ururinaa xog haddii potku uu helo akoon bangi oo khaldan ama meel lacag loo diro, xogtaa waanu qaadanaa oo waanu xalibnaa akoonka. Hal xog oo keliya oo laga helo tuugada ayaa badbaadin karta ilaa 10 qof oo Australian, ayuu yidhi. Mararka qaarkood macmalka botska ee AI-du tuugada ma mashquuliyaan oo keliya waqti qaali ah ayay ka khasaariyaan.
Is 54 minutes of holding the person on the line for
record ka botska iyagu dhigeen hadda waa inay qof tuug ah ku hayeen qadka 54 daqiiqo waana 54 daqiiqo oo sun qof kale oo Australiana khiyaameynin, ayuu yiri. Simon Smith oo ka tirsan shirkadda la yiraahdo Scam Assist waa khabiir shirkadda ka taageera dhagaraha internetka. Shirkaddu waxay dadka burcadda internetku lacagaha ka dhacdo ka caawiyaan in lacagtooda loo soo celiyo. Waxa uu leeyahay Mr. Smith, AI waa seef laba afley ah, dhinaca tuugta ku qoraabata, dhinaca kalena iyaga lagu boqno gooya. Waxa uu sheegay inay dad badani horeyba uga faa'iideysteen AI xataa iyagoo aan ogeyn.
You know, if you've got an Android phone, your phone automatically marks calls as suspicious or you know, so that's if you want to get.
Haddii aad haysata buu yidhi telefoon Android ah, telefoonkaagu si toos ah ayuu u calaamadin karaa wicitaanada laga shakiyo. Haddii aad si farsamaysan u eegto, waxa uu kuu sheegayaa in lambarka lagu yaqaano khiyaano, natiijadiisuna waa 99%. Laakiin Mr. Smith waxa uu sidoo kale ka digayaa in aan laysku dawakhin kelmadda AI, waayo khiyaamooyinku horeyba way u jireen buu leeyahay AI-da horteed. Waa un hab kale oo soo kordhay.
AI is a very broad term, it's a valid one, right? And where there are really good, there's really good technology.
AI waa eray aad u macno ballaaran. Waxaa jira tiknoolojiyad aad u wanaagsan, waxaase jira tuugo un, akiskeedana waxaa jira tiknoolojiyad un iyo tuugo caqli badan. AI-na ha jirto ama yeesan jirin, mar walba tuugadu way jiri doonaan. Inta uu damaca guracan jirana, xatooyo way jiri doontaa, ayuu yiri. Weliga feejignow, la tasho qof aad ku kalsoon tahay, hana u ogolaanin tuugada in ay ku kudkidaan. warbixintanna waxaa inoo soo diyaariyey ciise maalgaliib oo ka tirsan SBS News. intaasayna ku dhantahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.